back in this.
Yeah.
Illuminati.
Fala Nyombo. Okay. Bogo Kenya na Uganda mugamba che.
Welcome to Gambos.
Burundi na Rwanda mugamba che.
Welcome to Gambos.
Bongo Kenya na Uganda mugamba che.
Welcome to Gambos.
Burundi na Rwanda mugamba che.
Welcome to Gambos.
Welcome to Gambos. Welcome to Gambos. Welcome to Gambos. Welcome to Gambos. Welcome to Gambos. Welcome to Gambos. Welcome to Gambos. Welcome to Gambos.
Adam leo niko na hawa the bus driver na wala so malaya black china agiza bad wiser kabla ya menu ni appetizer na wakitaka show off unju ni appetizer tari tire dope ni kedi theory wear soap opera na sito poa ya kahawa soft tenors wanaojitia ma super moderners wana gym about waku wana future the past
the super moderners
mtume nane kule kwetu longido ustuzie sura gonjo wetu gongingo chakaletu sobi bombanga zetu ndo hizo na watakia heri asalama leku ja people mafala wana wanda saga kama gala mbwanda zima parapanda kisha nipeki na water gun bra ata plan gun mwenyezi do anapanga ito abamba ile bamba msubane italanta
Bogo Kenya na Uganda mugamba che.
Welcome to Gambos.
Burundi na Rwanda mugamba che.
Welcome to Gambos.
Bogo Kenya na Uganda mugamba che.
Welcome to Gambos.
Burundi na Rwanda mugamba che.
Welcome to Gambos.
Welcome to Gambos. Welcome to Gambos. Welcome to Gambos. Welcome to Gambos.
Ni old two Jasmine, old school dancing. Don't you walk through so full gaskin. Nana litha niya ni get back at the last man. Standing when you spend with self attending. Of course I'm too proud. Unju, suku, msipikea na ifanya kumu. No school, rap ya misinga by your golden era used to. Teachers, I paint the pictures, read the scriptures. Be a creature, le mungu wa meumbo. Si so me story afikte, le mzungu wa meunda. AKA Sanzu wa Bantu, one to master na punch kikwanzu. Ukija na uba unarudishwa na udana. Sema sina nidhamu na ibisha wakubwa. Walovuga wagumu melainisho kwa fuba. Harakati kusha wametaifisha wakuja. Na wapigia nyumbani na wapigia ugenini ya wajiwezi. Wachaga tunaleta unyamwezi wakindezi. Wembo zote chari maji. Fiche msionekane tubaki wakari wa hii. Nilitaka kwa sameni me postpone. Niggas get cross town. Na mani kwedo jitoka Boston. Nantadumu kwa enzi. Bele unita watu wanine msaga sumu ya penzi.
Bogo Kenya na Uganda mugamba che.
Welcome to Gambos.
Burundi na Rwanda mugamba che.
Welcome to Gambos.
Bongo Kenya na Uganda mugamba che.
Welcome to Gambos.
Burundi na Rwanda mugamba che.
Welcome to Gambos.
Welcome to Gambos. Welcome to Gambos. Welcome to Gambos. Welcome to Gambos.